tsiba Jehova hle tsohle ditswa matsonga hawo tsohle tse dilukile ke matao tsohle Jehova kana bitso la matla matatsi a bophelo a re pilang ka ona a tswa wena ka maseli.